RJ, the DJ, all day, baby.
Brother Nasir.
Hey, your Tron.
Nipende kama Hurem na Sulemani. Usiende kwa mwengine ukatamani. Sinitende ukajani dhulumu hani. Tamutende unilishe ayuni.
Uniliwaze moyo wangu uwe baridi. Nidekeze wala nyuma usirudi. Huba langu sinifanye kusudi. Uwe wangu waumie mahasidi. Huba liwe mfano kote ulimwenguni. Na wala habuino wandike vitabuni. Ruhi nipende mno wengine kwangu wanini. Nasema baby kwengine mimi nkafuate nini.
Nishafika hani achapu papapara. Unidekeze tucheze cheze. Umenitika wangu hani hayuni. Mapenzi yako jamani wanipumba za akili. Mwingine simtamani. Tupendane kwa akini. Niwe wako wangu mimi. Tushe kula na amini. Minawe mpaka peponi. Mwingine sina. Mwingine sina. Sina mwingine.
Hey, your trunk.
Ladies and gentlemen, they call me RJ, the DJ, and thank you so much for listening. Awote.